wazidi to place wanapigo baridi mpes wetu shahidi mwenyezi
wendo wa mudereva mkote nitaenda tusafiri together me and you yeah eda kupenda paka kufa mahaba kunjwa kuchanja wajawi wata iso mnamba forever me and you.
Shikamo, shikamo, wari baraga zangu, baby, give me more.